denjoya nina kabosiko kalimo ifungo cherwa kubirwana
masima
kamalo kusiba osija kufumba kasijako wanofunje
mkare nyabo eh mchara bwanika ngamba mchara bwanika
wanji
embo janezi za tali empota
kubafu bwendi kolwa chochi
twara kwe muri twara kwe muri jangorumpe jangorumpe nanti tuludde okulabagana
mbadde simanyi nti obankusanga nina luna amasuko yengo tunulanga ali mu ngeri ate munnange tewetunda nga tennakwekubangako nye mabega nti okuzaala tukwekumbe n'empeke n'enzibulo nkulumbirwako mire nga kikuyambe
mira
era neekulaga enkozesa enyango nkitokanga mu kitimba nga nkulaba oli kumangwa mukazi wattu bana basajja manya
ntaalu
munda ddala owuwatala okuzaama ze nkutendereza obusalo ze ndaba byakulaga ali mu bukyayi mbutuufu balakoye siba nze ne nkumako ebyo ebyokuogwakye kuya mukume labe kulona musanza ayina ekimyulo n'omusajja wakukuta era nze kyanzigweddeko nalabya amawano kwe tula ndikugambe
sisonga kumuntu alumirwe eddyalye ye bwobuba oli kwa magi okutayira abaami bazibu nnyo okuyiga n'abakyala bangi baabali mbufumbo nfana yebatuddeyo mbulumi nga neemadde okugifuna amalanguwonga songa akasana nnyo okukola mwosanga n'abamu abanywa ku bingo oludda n'akulumya emiwabo eriyo n'akwanya abakazi ejjoogo era n'abakulaga akulumye weewange mwawulamu talina ddingo saalongo tanganya kujula zeera kyenva nnyirira okukira ensaata kisebo tuli bumu mutima ne gyabaaludde bwadda ngamba ne gyampakasiza mbifuna gomesiza nkakyoka ne ziri musanvu bulo yankubyeko bbiri n'engatto yanguliddeyo omulembe ero nikyonyumya okibulwa yengatto mpulisiza nnawonya amanda kuuka yagireesa omwami kati kwebyo nsimbuka wantikka ensaamu gwoyambiyita ng'omuwere lowooza n'owuwa kuwalutoludde engeri gyasiiba bako biweza n'olutiiko olummeza osanga akomawo yekanje ntegeka ennyumba yooka enkamuule yaawo n'akatunda alyoka asanyuka olaba obukwano
kazi watu ebyo bikwenyunuza bingi awo watyanga kwofunya kuseka byata tewekuula erijjwa mu butuufu omusajja wo si wa mulimbe tosaanira mu makange kububi bwaliponya bakufa ebya nettibwa manya ayita omukazi alabika kakaabya abantu ngolakoyo nti ye mwami alabika yakugeta mukazi watu kate kikyamu kyeweeyanza nakamba avuga tuleera yali akwagala yatuma nkugambe naye gwe wannema nga weko waga amaso galinga nga buli obwenzi lwenoonyereza kyali lwakuba saagadde kola lugambo gye mmanyi kubalo bingi laba nange eyagezanga nkoze ebitajja kubamweyo kati kyali mpulira nti n'olumu amanya okuteeka nkwesize tondoopa mwana oli ekisobodde obbigamba gwe kwata bye nkugamba
balumondenze wuwa nalinnya y'ekigere bwengaabiikukwatako tobyatula naye ebyaba n'obiraba wangaba omwana w'omusajja eryekapeeka gato kyenyumyako ekyo n'embuto z'owagulamu ino tumanya naye neetubikkako mbala bisensi
naye mukazi ina magesi
Uwa mgezo wa adiva kumasi Swag.